Cash J Mall, J Mall, Dimpo, Dimpo. Apaeli sawi na
easy on easy.
Ukanipasa malavu makisi so baby. You give me peace of mind. Umani sama la baby. Ukanipasa mahagi matachi so baby. You give me peace of mind. Umani sama la baby. Kile ufika wino ine nafite mwa. Ine ifi nafite mwa. File ufika wino so baby. Ine nafite mwa. Ine ifi nafite mwa no.
I told God I need a good lady. Vama love ungafe so flat man's been a little steady. Oni faka komo mood maybe. Oni mbesa kudwala ngazi na onane for 2 days. Yeah, that's you baby, that's who you are baby. Super ya ma mosquito bandiwe target. Iwe ni 100, uli na fan base. Time nizifu nsabu seni target. I want you and I never need another. Really proud that you are my lover. 3 quarters wa gelo wa sanduka wa gava. But you're the lady that I wanna show my mother true story.
Ukanipasa malavu makisi so baby. Baby, you give me peace of mind. Umani sama la baby. Ukanipasa mahagi matachi so baby. You give me peace of mind. Umani sama la baby. File ufika wino ine nafite mwa. Ine ifi nafite mwa. File ufika wino so baby. Ine na fite mwa, ine ifi na fite mwa, no. Nina kufaka kumutima baby. Ndine landi loti wako baby. Girl you know how to cool me down. When I'm low girl you hold me down. Kwa liba fefe unsenda. Girl you always on my mind. Umani faka mukontolo. Kapena nili mubotolo.
Every single day I know I'm blessed cause I'm with you. So I'm quick to say sorry nga kulisichu. My duty is to keep you happy queen. Afunika moodily intact. Decoder fubu care not compact. Netflix na machiuzi the whole day. As a result to choma koje. I'm at peace like never before. Yeah. Chika kwa tilana will never divorce.
Ukanipasa malavu makisi so baby. You give me peace of mind. Umani sama la baby. Ukanipasa mahagi matachi so baby. You give me peace of mind. Umani sama la baby. File ufika wino ine nafite mwa. Ine ifi nafite mwa. File ufika wino so baby. Ine nafite mwa. Ine ifi nafite mwa no.
Hey, Annie Lee.